kaccu kala ngallo nyaldir don min joti on kala don bawdon tawede le malifu e mangal mudum wattu joni min kerti ki jotaldi yimbe le hedibe min farto kay to nyali buli tan joni do to palil hala giddo on baa nyali
alhamdulillah borom de selli basi
bismillah wattu jungo ma yadde sakko so ngeltina kabaru ju ko won tonko
en puddiran kabaru ju de hande halde hala kawrital ngondugal wadde to gaawo to bawmi ngal do kabaru jande e denago ko buri sukabe joko be temere njoyon urbe le region o fu ngondi hawrude hen min magen kala hala golle sukabe bafulabe en timiniran kabaru di haro chat en woori e kabaru kan event woni be kibina dubbi no gay ko han fere leydi Mauritanie 2021
kabaru di puddato do hali hono kawrital gondugal e wadde nokko no dirte do gawo jowingal do jande kanyi e denago
non jati baru e balde didi sukabe jokolbe on nokku miji doto do kabaru rafi denago gondole on nokku
ko buri sukabe jokolbe temet njon yurbe le region gawo kanyi gonde wadde gal do kawrital do to gorgal ministre kanyi gouvernement leydi malindi fa kebe famtar kebe ali sisi
il a soldats en leydi france kan soldats en leydi mali walli region ajile sahal leydi ni hewtude hore mudum le 1 janvier 2013 region kawo okana wondi fewde tiddalaji modi bangal rafi denagu beedade walde hakune kreduji dum latike sababu uddugol tude e kolngal fa hewle region o fa wawde fewde odo tiddalla sukabe le region kawo okalon jidal ngal landini do denagu e jande de wi isa bonkana horoj fed mom noddirta conseil regional de la jeunesse de gao ania jidal ngal woni beedude sukabe le imadraji modi gondidi wadede bangal rafi denagu
kortal ame hamdenga ana feeti e lafi deejere hamdenne o kortal nga ana hawrantini lingel fu ko woni gawo yalla be hebabe ceewa baswabe mabbe hebta jangle kan e deejere
lambe region o ka jouti o do ania sukabe sayma isa joko tatoba mer kumin gawo
kortal hamdenga ngana moji sanne saf diri ngada doga do jande kan e do deejere lambe sukabe gawo ben be tinna be hokkundira juude fa hande be holla mettewu me saf diri giddine gawo nangane be holli bawde
do woni ko Ali Ibrahim hebani studio tamani iure gawo
ko nayri bangal fina tawabe kolitidu ko nokkule de uddado batte nyaw coronavirus nokkule uttama nyaw lawma hande nyaali buudi
e non jati be himbe hewbe koliti wiide dum weli dum em sanne
wattu jone jaranto tumbu tofande jukiti to kabar fina tawadu on kawtal ngal no dirto festival vivre ensemble an wonte jukitede le de do gallure
e de yambere puddunde aljumaare jabbene le gallure wali be teme taton e chapande taton leli le mudon janjireji mudun ana jokkini sukabe keddaki tiagal e wi horejo conseil de jeunes de Tombouctou Ibrahim Maiga be gondi e wadde ton imadaraji no jam hebirte
nous pensons que
mais des mille yodum festival kaurintino wal sukabe region o kany sigidi fo dum wada deural jam e jalede hakunde himbe region o hakilo ame ido sabimbina gollita ko wawi bedude deyere hakude jeunesse e himbe Tombouctou fo
Tombouctou
ko nayri bangal tarikiji leliti medindi en jaran kajulo le region sikaso
baro ndi ngendi holitama wiede himbe taton joini dum illa ngarngu sappo e jenobo yottaki fa bedurene famu kedden ko brema bredogo o njangino gon e foftere député kidduto kajuloto draman may galandire mako
lewi komi kannako du kajulo hala senefore nukuto yimbe sarate ana wonno do ko buri duubi fudorne ni manigabe wonno antirtebe keita kambe woni arande joodibe le nukko be fu hirnange gendibe goni tagal mabbe yimbe idon wobbe wari tawtibe debbo goto antirteedo deni lewi yokabe goddo kasen antirteedo soso dun sabi so e fina tawa den gonde furnange nge deni kan no dirte den no dirte ne hande numuso wondo jungo nyamo mayo won gorko indirteedo zain nyene anni yimbe ju yimbe odo nokku
cette localité
wattu jona ndara yotre mede minimag den dedo yotre en kalan kabaru golleji le nokku no dirte bafula be le region kayi
le ndi gendi ijingaji tati njodi le mudon din woni carrière chaudi mali eston mali sa e diamond cement mali sa e boru foyse tawadi ijingaji ana ngoli le on nokku sukabe hewbe gonton be gala golle
wattu jono lamu kobe gombe le ndedo gallure be bisa jewi ijingaji jatun ko njobata usuruju mudon haniri yimbe gombe tombe du totaka hakkeji mudem
cercle bafula be on nokku to yimbele sare njohobe cholu buri hewde suka fa heble odo nokku ana yahale lede europe na amerique fa tewte ko wawi hokkude dum gurdan lobban so dum bettike wargol cuudi usine ngayle odo nokku hokkino gikke sanne bedo suka bi jokolbe nga dum e tawede mudum fu gikke ko be jogino ko ka wala fu ko lati no holitiri wide horoj fed mom noddirta conseil local de la jeunesse le cercle Boubacar Makalou
so ne halede gonga dum tadjan goda ko sanne milo amen non wargon ga usine ido walla suka be cercle bafula be hebde no golle mede hani wulditaade e lamu tinno jeewita li usine ngaji din ba golle den woniri kany babbe bamirta jama on
so won jodda gol so halda fuddudo hakkune hore be yogabe usine ngaydi kany fedde nodden conseil local de jeunesse maire bafula be o ka holiti wide wala fu dawtere mbajin bino usine ngaydi bamude suka be e golle de odo nokku dum e tawede mudum fu o monarda lami be tobe wajin bina goldirdi gondi todi bama suka be jokolbe e golle kande dukure maire commune bafulabe
sariaji hollitaadi dum wala tilay e batati sariaji sabden talko fu hollitaay bi sariaji an haane batede tilay nadda fu batati sariaji lamu on wawa nangude dum wawa tongude dum
dum woni ko Moussa B Sidibe hebani studio tamani yude bafulabe
en jaran birki sembe chaldi Coupe d'Afrique sukabe fiobe bolombe ngala dubi no gaybe kuliti wiide yimbel hanbe fiidu tombe dum wadama le nokku no dirtet yawunde
non jati baro dum wadama altinere jabbine de e yambere de an hani wadde jiwde sappo e nay lewru fevrier yaade nay lewru mars le leydi Mauritanie no ak sote e noa dibou woni gelle didi leydi ndi e pide de kani wadede fa bidure ne fam keden Mamadou Samassiko
yugo go jati nyaali buli harenke jomware ngal do kartal ngal sukabe be hibinaali dubi nogay joni won go mudun non dum landine bangal equipe ngaji sappo didi tawene den yu jetti non leedi mortani landini di ngal do kartal hawritan bangal majude pul leedi cameroun uganda e mozambique dun memondran ele ko warta ko fedde murabitun ele groupe b burkina faso e tunisie memondran fadde namibie e centrafrique hawrita bangal groupe c leedi ghana e maroc leede didi amno di kawrtal gal eli ko jabbi nagikana yarde yeso bangal leede gambi e tanzani mbawde dun latade sababu titalla wonande pelede de hawrata de nitinen wiide leni mali latindi champion eli kawrtal hitande 2019 yalti gila wattu eliminatoire o den Oumar Wagulu ngowoni hejo kawrtal hangal wadede nyandi 19 lewru fevrier yade 9 lewru mars hitande 2021 to Mauritanie
sama seko fam wadi do hen sanne wattu joni en jokkititu dun coupe d'afrique no dirta sanko e kolita wiide di Maroc ndan hani fiidude kikida ko leedi Zambie bi nyaali
non jaar piide dan gonde wadde wattu joni o jaati e quart de finale dum fuddi wattu 16h19h Guinée fiidan e Rwanda tamede mille accirani kabaru je hande
ay wono birte wakkati furno so mboggo weli tan dum yoni bilede Ousmane Niali Bouli en joti suka be kala do mbawi tawede le Mali fu e mangal modu fadi be jaafi no konno be andirno do e sere yotre men en non dirten tous o grande ana wara wassalam